music promos that go.
I know not chongo. Yo boy, yo maps. Let's get them.
None for you guys and I want no better thing in Kungwisha. Bashi ya makale mampara. None for you.
If you want it on us, paka ukote. Tawa cancellation olo miala ushombe. Ofunchudi lo wishing anga fiali fiobe. You don't know my story, si wenze komu struggle. Teka chidi lo kamfeda didi mupwando. Sunga ni tipe, feva ibwe la dapo. Shaba selfie, shero nidi pekaso. Family made jinchito vonse supa. Nidi api simi make ya ringa pa maruma. Nina badwi na kuwina ndine pusha. Today's best friend ni chuda mu future. Nga ufuna kwenda kazi simbino jumpa. Una pesa tina chinja wa shuka. Hapa levo ni mabwana mkubwa. Kade za chedi mashahida na muzumba.
Ngole fayo ugeze na wanome tetini kumwisha. Bashi ya makale mampara. Ngole fayo ugeze na lupa nove tetini kumwisha. Teti teti.
Mchele ehumfo kufina ndaba tefyo na kulefi ah. Ama chushi ya lenga mfike panu. Wimbone fi ah. Uimisha mchele ehumfo kufina ndaba tefyo na kulefi ah. Ama chushi ya lenga mfike panu.
Mbelele
Abalenja mba kumbari. Abatila nshaka winebo. Abatila ngala chula fene. Abalenja mba kumbari. Abatila nshaka winebo. Abatila ngala chula fene.
Mbuya wako na mafamili member. No weapon formed against me back to the sender. Gadrimu yako nkudiwa nonkala fedia. Tenga pedi na paper za kucha ya lecture. Chinatulika kudala sunga kwa nisomenda. Ngatisuma sekela mo sensa denja. Bakungusha kato mkaipa edesa. Ninajarisika kudala unachedua. Kubonse barua ni dear God forgive them. For kissing my name it's a big shame. Choka kumavuto lo mchae condemn. Unizonde unikonde no problem. When you look at me mumamvela chintinya. Chilabu shiku yesu wani pimpinga. That's the reason why suma pikinga. For me God is my only redeemer.
Mbole faya
mukae kunganga.
Mukawe
mukese nifimanga. Love haya shampanga.
Mbole faya
mukae kunganga.
Mukawe
mukese nifimanga. Love haya shampanga.
Yaka ustaz Yosam Logistics. Mche mwa Mgazanda Kupara CB. Wise man Chadi Young Standard man I see you. Sweet people Sparks mining Niko Jiku Mkonga Chauta One Mr. Marcus Pasolwez Uncle Rich Rich Moshaz Mosfite Pachirundu Edo Rekasho
CK Music Promos.com.